Ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM kisuubizza okwanganga ekizibu ky'ebbula ly'emirimu n'obukenuzi mu kisanja ekijja olw'okwongera okunywerera mu buyinza. Eyakwatidde NRM bendera ku bwa pulezidenti Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni eggulo yalangiriddwa ku buwanguzi bw'ekisanja eky'omusanvu mu buyinza bwe yafunye obulwe obukadde 797.672 n'addirirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP eyafunye obululu obukadde 275.2038. Amyuka Speaker of Parliament Thomas Taibu agambye nti babadde n'okusomooza okw'ebbula ly'emirimu lye baagala okugonjoola nga batandikira kukyusa ndowooza ate obukenuzi babuggyewo nga bassa obuweereza bwa gavumenti ku mitimbagano.
Kuraba nitu digitizing services za government kwanga labanga ku driving permit katewete aga kuwa mtu drive nito fune driving permit katewete aga kuwa mtu drive nito fune passport wetu digitizing program za government nga zitambura kukarimagezi nga sente tu sindi ka direct nga wora beza parish modo nga wora beza emyoga netura ganti tewacha aja kubera o mase obo kusonywa ababi sente za government ana abavubuka bawansi njaro nze ndabayoba anti kuna kongera nyonyo mkraba nteno population tiji skillinga nevera productive mkoteji industry zogo tuna kuongera musenti kuanga economies nyingi zimiride kukoteji industry otherwise we tutafocus inga kweyo problem ya abavubuka uja kuwela ngurino umuntu nga tamanyicha ya gara na inga amanyicha ata gara oyu muntu very extremely dangerous.